sempre she da Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe 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 she da.
Yeah. They ask if I wanna be rich. I told them I wanna be wealthy. I ball like I'm running the bitch. You think I was working for Chelsea? I'm whipping and working the kitchen. And check out what hustle the gears I be switching. Committed, but lately my target is different. I'm man on the mission. I mean, mina taka shida zaki dosi ku ingiza minority ku piga ngama shop in Dubai. Mina taka swamisha my plot ku tika na Nairobi na pia zoma profits ijai. Zile machakula ni na sauce, mashiro na ninoki wakuwa ni madoki walai. Ninunua share za kidoche kwa boardroom ninjoti na coffee na mushi yanguai. Na kaku na traffic na chill sina pressure na tena missy she can do the account kama tano na zote ziliingiza kitu mita 50 juzi. Jumini nini kama missy mbuzi good MC na hizo party missy kuji. Haina faida the missy guzi boys club ile niko ni mabazu kama Chris Kirubi. Nataka shida za kina Bill na Aliko Dangote. Jumona ni jumizi kichwa ni kibonga juu ya Lamborghini kama niko na zote. I'm a G, I believe in the process. Nibidi cause they see all the progress. Na staki zuma shida za masafara Mungu ni bariki mpaka wa China wa choke.
Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce.
Okay.
Nipe shida.
I'm making big paper and the bills since Melinda left. Nah, Safa kirusha ka deal deal, me na investor. Delicacy na skill skill, bado na finesse. I made millions, nikagundua money see your happiness. Nikisema shida za kidonga, sio cancer or diabetes. Nairobi views wa kibonga, minko ndani ya Bentley. Bado mhambo lakini account na kiburi. Kiburi ya kukosa kurudisha miss call ya kirubi. Hakuna mtu ugly, ni vilome sote tu juu. Gangsters who move in silence, Benkiko ni na tipito. First class V2 iron, give me my crypto. Nilikuwa na watch neighbors kwa neiba. Sign kwa TV ya neiba. Manibora ni watch kwa Maybach. Nikiwa chill, nikiwa layback. Nipatia na ghetto my lunch pia. Ghetto Madina. Check in Bosho, inajua dead presidents by Magina. Nataka shida, hadi Pascal and Shoni watch Selena.
Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce.